etambude mu nsonga ez'ebyobufuzi era njagala atandike n'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ali eri mu Ankole gy'agenda maaso n'okulabika nti munnanga akyasaggula akalulu era ng'abaayo ye munnanga erudda eyo buli gyayita bamulindirira mu ssanyu ate n'emizira kakati nno olunaku olwaleero Pulezidenti abadde mu disitulikiti ye Wishenyi eyo gyawenjereza akalulu ke era n'abakobako obw'enjawulo bwabasibirira obumu ku bwo asinzidde nno n'abanga alabula bannayuganda okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu byagambye nti bino busobola ate okuba nga bisanyaawo eggwanga lino mu lutemya lwa liiso. Pulezidenti abyogeredde ku kisaawe kya Kazinda Playground mu disitulikiti y'e Wishenyi bw'abadde awenja akalulu wabula nga tannayogerako eri enkuyanja y'abantu ekuŋŋaanidde mu kifo ekyo. Ssentebe w'ekibiina kya NRM e Wishenyi nga ye Haji Hassan Basajja Balaba ye munnange y'asoose okwogera era bw'atyo n'attottola ebirungi enkuyanja ebireeteddwa NRM mu kitundu kino.
Kano mzei tuine amasomero aga atitu sukuru agochire bilioni zi mukaga nacho nitukisime kene senja zi tuine hivi ibiri ezibire promoted kuwa tuhele senja zi 3 kande ishatu za promoted tuhele senja zi 4 production otuile 1.4 billion in previous financial year is a irrigation nacho nitukisime electricity amasanyara zi usheni recovered by 29% which is not very good kungana cyo nshimira ekindi mudeyi ntuena ngukuna nagambire akarurito nsakwereza cyenda ni na munana nikarusa burito ni abusenyi otaka atina kunu yari yabana mawe kotaje kwendi ku toteka yorumuzi
nyabasajja baraba kakati era ona sinzideno nbwato nasaba president mu kisanja ekijja okukola ekisoboka okulaba ng'ateekawo yinsuwa ey'obulamu ey'ebyobulamu okulaba nga bannayuganda ate munnange bafunawo obujjanjabi obusooka wabula era amusabye okuteekawo obujjanjabi obw'obwereere ku bantu bonna abawezezza emyaka 75 n'okudda waggulu kati pulezidenti bw'atuuse okwogera munnange atandikidde ku mirembe gavumenti ya NRM gy'ereese mu ggwanga lyonna wabula n'alabula bannayuganda okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu mawanga n'eddiini awadde ekyokulabirako ekya Sudaani gyagambye nti yali emu ku mawanga agaakula edda kyokka entalo z'eddiini n'amawanga munnange zaagifuula matonga.
Sudan ekeri ensi y'amaani munonga mpango erina obugenza abantu bashomire ora profesa otegera abaisiki b'amasasi batabahamba abaserikale profesa wa medicine ebyona tukabigambira abasudani twabagira si politics z'okubaganisa abantu abatagira bashomire empango ei bakoze bakagenda ba leta okubaganisa hagati y'abaharabu n'abarukwiragura ekikyangaho baleta entaro hagati y'abasilamu n'abatali basilamu twabagambira ebika n'obutwa tubabufo bajya mu n'omuzaara ate yegiye kurugamu sudani eshenkire yabanza yacomurucuwa kabiri sudani y'abarukwiragura na sudani y'abasilamu mbona ati naye sudani eriye yatsiye naye hateriye retabuka naho buri kintu ahampaha enari bibanze kandi uganda niko yabere yabeire uganda ikaba yaremere gavumenti ikaba zaremere ubutegetsi bwaremere konka NRM ahizihe umurebe w'ubusingi buroho.
Kakati Pulezidenti Museveni era asuubizza abantu b'e Wishenyi naddala abalimi b'amajaani kyokka nga balina ettaka ttono ng'ensonga yaabwe bw'egenda okuba nga munnange etunulwamu wabula bano abawadde amagezi okukola ebintu bye basobola okuba nga bafuna kulima ebibala kakati emmwanyi kw'ossa n'emmwanyi wabula n'agamba nti amajaani pamba n'ebirala babirekere abalina ettaka eddene nti bo basobolira ddala okulabika nti bakola ki nti basobola okulima ekingi era ne bakifunamu naye baliwe balima ate munnange bayinza obutafunamu kinene kakati pulezidenti bw'avudde eyo ate n'ayolekera disitulikiti y'e Sheema okwongera okuyigga akalulu era agenze ng'ayita mu bifo eby'enjawulo nga bw'abawuubirako nabo bwe bamuwuubirako abantu abadde bakwatidde ku makubo paka bw'atuuse ku kisaawe ekya Kabwohe Playground mu disitulikiti y'e Sheema kati asinzidde eno pulezidenti n'alangirira olutalo sinziggu ku bantu munnange abaatoola ku ssente za parish development model naawera nti banaagenda banyoola emikono kubanga munnange ensimbi zino tezaali zaabwe zaali za bannayuganda abanyina okulabika nti munaye bazikozesa okwekulaakulanya ate n'okukyusa embeera zaabwe kati pulezidenti asoose kubuuza abantu oba ssente za parish development model akakadde ke balina okuba nga bafuna bakafuna mu bulambalamba bonna bagaanidde wagulaga muzeeyi koka wate kawira ge mazima naga ye mwachi kawate kawira kati wanawa since de naragira PPS kukwata gana na bo barabike barabi ingiri jiba soro kula vikanti wafuna mwe nsimbi zino atena ganti nebano abagena maso nukula vikanti muna angi babu wewene nsimbi zino agenda kubano unya abanyole mikono
mwene PDM ni mpurangu haina wakute maso nitu za PDM baro uruku manyanguli bateme sente kuchola rijaha azampa abantu wanja baba handike bagire uhera wakute maso nitu za PDM ninyenda kubahika nka baba wange mtena uruku wange mkuku nabazugwaba ati kuchola heze mwishe mzaha arumu mkazi kapitani babara warungi yimeraba kule bara so with here now PPS yimeraba kule oh stand there this lady when we finish come and give your contact this lady we are going to kumura heze mwishe mwereze mzanyo mshitoku uloku nyangwa wakata mgo sensi inginaku abantua nje kupata na nawe letu kwa higawa wa stemri
kakati president ya sinzi deno na subiza abantu beshema ndawa wagendo kubanga abakolera kubizibu evie nja uromoli evie ngudo kwa sama lwari yomichitunu chabu wapula avumili dava somesa abamukanda emisara jokanga atemu chisera chino munange chatunuli deku kulabi kanti munange evie viga saa abantu biagena maso nukubanga simba kwa esira sosi kulabi kanti anukula yu kantu katono nyonaga njagali vintu viga saba na Uganda vyo na vyo nakati njagali ukuteka kesira
mbika tu mwashanga na mbani kama shumisa bai tunashi mwurufu na mpajira mwe mara wa shumisa kwa mkawa abana wita u bavere medi mirenji mwa hati mtojiru mshara hata isahini esente kastazi hine kantugezo kurondese ite zoro kutuwa uzwera nyakambu usika nyakashaka nyaka wizi tukajirita aji tukantuara chigara mashirika kabuhe buvongi tukajaka tumba mbile chile tukapure ngu teba mshara hata hati tukajira abashogusa la science esente abuka ba science abo mtubetenga mnonga hati awuke vyole ebitukora nibya science ebuto ezuka kugamba aba science engineers amashanyarazi ngende engineers amazi engineers ukinga nukulisa mkwenda abakunduwa uhinji na veterinary ati mwenda shanga vyona ebifuwa kutimura nibyenda aba science
kakati no president itatambude yeka ya tambude ni mama Janet Kataha Museveni ya minister ya NG Girizana inizanyo Janet Kataha Museveni kakati ya soso kogira na president ya naba kogira era mama Janet yebazizanyo abantu bashema okugumira omusana pereketia kasana akaba kaliride nina waganti yone mwewali kagumira ate mwewali na kujamu unji wabula basabye kujamu unji kuna kuluo kulonda era bakuti denti banange naba kadebo namu bakwate kumikono mujena abu na uwa soboruku wanga baru honda
mwebade vijomo kwa hii mchira mkaichizo mshana kukabatera John Price ya hanga kwenda mtupai nje ahaboko mda kihanga nitu echo tukuchukwe ruangijo kande na hanga takuchukwe recho na enda mtuwe chire nero mshana kubuya leho mtutere kuongatu ya mele hamwe kwa kanise kwenda kihanga rukuja kuhereza ruhanga ishimisa mbele mwebare nihangeri nijija kumuhereza ishimisa mbele mzei mkamuha karuru akamuha mraganisa mwena bujomwa kwa ate mjenzi umungaru kandu mshichahari burinji yona kandu mshichahari mkikuru no mgurusi berinje batera karuru kwa shema mgiereze pasente jaituru kwenda
doza kunga muku ulide bulungi kale nembira bwete bwetambudde erudde eyo eshema ngomukulu anonya akalulu